my God, please bless me.
Merry Christmas, Happy New Year. 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 Make money
this year.
I'm gonna be rich
this year.
I'm gonna be a boss
this year.
I'm gonna make dollars.
Munaoniroga na kunipiga majungu, mwaka huu mutashindana na Mungu. Yendo mtoaji na ndo amenipa fumu. Mbona bado amjasema tazidi pata uchungu.
Whininga lale makaya, asifunu kulale makaya. Whininga lale makaya, asifunu kulale makaya.
Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year.
Make money
this year.
I'm gonna be rich
this year.
I'm gonna be a boss
this year.
I'm gonna make dollars.
Hey,
nao ni roga na kunipiga majungu, mwaka huu mutashindana na Mungu. Yendo mtoaji na ndo amenipa fumu. Mbona bado amjasema tazidi pata uchungu.
Delete, one up, delete, 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 one pump, delete, watch out with delete, what to fake, delete,
the
delete,
delete.
Downloaded from ilovezetamusic.com.